amad.unnx.com.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Zuwa lika wala, dika tuka mama wandi mangoti. Wandi pata chimwemwe, kundi chote ranka wandi mangoti. Kakale tola yandi vuta, zindi denda zama wandi mangoti. Kaya matenda andi gwira, tupilo seku wa wandi zingoti. Chimwemwe chaga si wamba, nicho chokera kumaba. Switch chokera kwina, chifika pansi panchima. He's given me a new soul.
Kwandiza mbiri zo imbira kuchokera pansi pamtima mau ambiri nendilibe oposera umwe wa haleluya wa
nyengo ya mdima mulinane tawi ya chisoni mumakalana chimwemwe changa sichidza mama wawo kuti mulinane chinaya lampasa mtima manga ndipo chisepu.
Hallelujah.
I want to know one, my lunch is ano ano, choke up a kama panu yawe. Chumwe mwe changa ziwamba, ijo choke mama. Sit choke la kwina, jifika pansi panchema.
Sing hallelujah.